leswi n'wana lavaka xi vula, va ta ku na yiva na swi tiva. Ende ngoma ya tiveka ku ya
Somebody was loving.